sengifike noma bethungilahlile bethungishile ngizohamba ngisemfike mina ngizojubala ngilibese owethemba lami ngizohamba ngizemfike kuwe bambo lwami mina ngizojubala
Gizohamba